Vai my focus, that's to a skiller in a new true love story.
Frank, the drama boss.
Hey, wenjo nembi gata gato mutimo gwali omugumu kugambe gumbu kujja bulungi wa mukwano gwenze gumenya gumenya somululu mukwano gogulinzi mama jobola banze tudde nezikaka nawo mutimo gwali ogwale mane guzondo wera bulumi bundi kumutima agunu magunzi tanzize mukwano kati kwetonderera esamanya nti mwadubiru mabiti biri babiti mukwano katonda bachamuli ensobi nazo zikolebwa abantu natera kyemmanyi n'okusonyiwa kya buntu ntwali twatamuka gono ndega munda gw'omukwano gunuma luno 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 mabebi calm down dan fili yobadi yondago bubadi badi mukwano zabo nsonyiwe magwango gwalu gwaguha mukwano kunuma laba 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 ndude wenjo nezi kakana nembi gata gata wenjo wembi wangu ya tonzo ya soya nere sabi ine nere sabi no o mutimo gwalu gwagumane buzo ndo wera onde se mukabo ndade mutera tonde kajera ngambi tonde kajera yekwe e yantu aliro mutima gwange yo gwali umuru nize nezala onde kebo na waru Ngeyali alumidwa kumusota bwabera wintu wembeera ndadde mu mbeera terera amaaso ganvamu ngambo lw'ekyoyoyo kyenali nina gy'oli mukwano kyavawo bambi kizewo kizewo ngeera kasiru buyimba bwatimba sikuwulira bamwanadamu obawadde ekyokwogera seems to be narrowing so he didn't find my focus ninga sahara mfemin already back or back send fire silly kutachi baby chang noe wakuba waya lad god zikiri zasa vye katimu kwa nungu wagala sidi kutakuwe vingi vionda zonja gala mutima kuonye katokuwa dedagala yeah onziru sa speed yeye njinyo ntuala kendeza bambi tosu sanze nyambako bambi nyambako Sude mutaka tegu ya tika Nkwata ya tika faema wengu luguka Brankema daa